Yande Joy, no itali minta sapo Joy studio kalangu habaruji e fulfulde. Kori janyale modon waranjeler Octobre kawono nyalande lede duniyar do fi nangabe kasu dum waddi ko fahande wombe toynande jogale kasu agades be ngadi noddagal yade e sembe leedi gam batte sariyaji wadde do ko yaabe keba wobbe mabbe heba bilto non ni fa war jondu kono le habaruji en nanandu kono ni bonanda ko wadi do lawol dundu kono porpoy didi kanyum won ko fiyondiri himbe ko to njoyo won ko mayi hakkunde dogerawa kanye e galmi dundu kono le departement mo malbasa non ni yewtere men pindande studio kalango haltana hala fedde sukabe ummatore loktorobe latibe gaddi ballaga mudu sanne e do filla ko darto druddugol e coronavirus le leedi men Niger sumana amadou jangata habaruji fulfulde kor jam woni mo yerno mbirne ne le ko e kibaruji non ni fa war jondu kono nyalande ittande do fi ko darto nangabe kasu dum waddi ko fedde wonde no jingana nangabe kasu e yitude hakkeji mudun en wadi dokkal gontoenda agadez dum du kono nyamri e kula tejol ko be jaar nangabe endan e do majju waddi ko fa war jon goto e nangabe kaldo inde mabbe holli wiide ke kay en hande ko buri sulde dum en woni rafi sariyaji di ngada ka di endan gam batte be keba kambe du kono be jelbinene kasu ngu endan non wadi ko faabaade jondu konda ni o wi on wadno em gaddo daga yaade sardobe hono wada sariya di law kanyo e laamu leedi Ismaël hamma won ko wete nani ko halani bandi mi biyetedo Moussa Mamanta wa Togades
masuktema kaman
minen jetta ballobe min ba ko ni ko e mabbe be gonibe gadana gan neddo ko wadi fu no to won dun jango to gurnan iri no gan gonga Allah himbe no burdo diri gan goddo saro e mun no batti ko haaja fu no heba dum goddo do e mun no wotti denne gurna mabbe hauta gadamu minen gatta dane e jujube jawna der kite e min gadante gan wobbe no gaddi gan gacce potordo de ibe gada wakati der garuji kasu fa wakati mabbe witto wakati ju gondo ko yahay wari be gaddata niddo le maggal be desse sadar magi di fu no der ko wonno hebbina garuji kasu gada nido chaka amin e gombe no paddimin be sadar mo gon fon wala chaka amin
mutuntin shi ko abun nan
himbe njoyon kanyon won ko mayi e le bonan na gaddo on dundu kondan ni jam hanke on noni to wete fawar jondu kondan ni dogerawa hakkune mudum e galmile departement mo malbaza region mo tawa dundu kondan mo teje non kay ngon ko potti ngota ka enda wattena hojana himbe nayon ngota ka dun hoji essence ka won ko di potti ne enda ni himbe njoyon enda won ko mayi dun won ko faande lamido dogerawa mbite do Madu Hakimi halani bandi min tawto no Asmane Musa Arzika
woni yawo ne hitude Najeriya soku
na suka jokolle gono ko joyde essence do motere yoyde Najeriya mo bo saru faltani do lawol tay motere gondo yoyi der wuro jidan ider no horgini nimbe njoyon dem moteje de ngey potoyi ni de ko hite de fu wonbe do motere yoyde jidan ider der sangade mum nayo mbuli mayi der mabbe tato ben don da mayi auto du yey mayo doctorore jom motere yoyde Nigeria on du wuli mayi sangare mum don da debbo goto tan wurti der mabbe bononda odu der julde fajiri wadi nimbe badaki hadde don wobbe na ko dum wadi kon keboy warti
nanni jande andingol har fila ko darto remobe kaindu famude awtir diji lati di jawdi mojjudi dum wona ko pam fedele duna hawjiri fila ko darto nyamri wadi nogay e jeddi war nogay e jettat lewru octobre du enda gam batte famtene himbe to enda maradi dum du konda ele communiji non noga e jeddi lati du konde be golle der mun kawon ko himbe mo ngari potti e jande de e tindidi enda gam batte be pama hono noy wonno autorité ndi subirte noy wonno gollirte Thomas François goto e gollowo hono nokku sarusi kaw jido fille ko darto hono faande autorité ko pamdi enda o famini dum Mohamed Mamman dum woni koro ndedo jande
comme vous le savez la
yeruno andirdon awatirde din kan woni hore demangal fudu neddo gollido e awatirde cubani njawni din buri ganko katta e deman dum no beydoto do hemre fu pecce laso yaade chapande nay dum don du hunde non ko wodi sanne le wakati wonji tagol bakaji mum min tawa leme o sayto neddo tefi awdir yawnde din gam wakati on juta sanne awatirde ma du no wadan woda duuda yotto jamaare den fu der redu leddi Niger ko eta njaji kam wonanana miliyoji sappo e goo ko sengo mum ni woni nonawtore ɗum du awdiri jawdi ni sey to yettina yaade e jam are nden fuu ɓe nawtoro emu heɓa rafi keƴoram ñamdu monanten fillamu o wartana en hunde nande
insécurité alimentaire
hara filla demal ni waddi hara remoɓe duroɓe wakkati mo ñayle wari fuu no yawdi wadde nenene kayni bolowol hakkunde mabɓe ɗum du gam batte Allah hisirde himɓe ɗum ɗon waddi ko fani to ene département mo Birnin ko ni no wodi fedde go latin darniɓe duroɓe ɗon no waɗa wosagol e département o ene région le tawa non ni gam batte Allah andinde himɓe tindinde ɗum en heɓa hisa hara filla ko darto foɗu foɗu hakkunde muɗum en Bouba arɗo kañum woni hoorejo fedde duroɓe tawa nam Birnin ko ni o haalir Asumana Moussa Arzika ɗume woni mafari maccu
minen yiilo luuɓe warde luuɓe gam min poɗa hakkilloji ndemoɓe dow fi fitinaji aɗa andi saɗaramaji fitinaji nder ɓonni wakkati ko awete ko bisaji ummoto Nigeria no fa'i soɓɓirde e nder wakkati o mo gonɗen nder mum goɗɗi bittoto wakkati on ɗo wakkati kettolno minen jaaha minen poɗa hakkilloji maɓɓe dow ɓe paddo bisaji maɓɓe gande ni e wama wakkati o wakkati no ko fitinaji natata caka duroɓe e remoɓe nder kominiji nayi ɗi fuu mi yiilake nder majji gam waɗango duroɓe e remoɓe tindinoje to no heɓo faamoɓe ndemoɓe kamɓen do ɓe sawro ɓe koƴa kulle maɓɓe nder geseje gam hana nokku no to reseti
ɗo enan galdiñeme palde congrès kandu konɗan batuji sigila gam batte Allah e pattal ko watta hakkude sukaɓe ummatore e hoorejo leydi men Niger Issou Mamadou sigila on enan woni e hoore muɗum ɗum du konɗan kulle ɗiɗi woni koɓe kalta dow muɗum sukaɓe ummatore ɓe enan yahan haaldo e hoorejo leydi fadde majju yettade saabu nayyi lewru novembre dartondu woni ko jiidal ngal watto Sidi Mohamed goto e gonɗo le sawara sukaɓe ummatore leydi Niger nani ko a haalani bandi min ja to ene yewdi e makko Moukhtar Hammad
aujourd'hui nous sommes en train de
hande min gadi mabbitol batu hawrine de no wodi golleji cidilaadi di horeba gomnati gere ardoito wodube lawol gollidol hakkunde mum e hawrine de yaade to sukaabe ummatore de den hande de min gadan batu hawrine de to sigilaaji kewdi kawoni ko wadoyte der nyaloma on fu no wodi haalaaji tuugaadi dum ko ministre kajido filla yaadu yeso campaigneji sukaabe ummatore ko kor haalamon sukaabe ummatore mballito eno battane mu en latoyto yaade yeso no wodi du ko ministre kawjiɗo wurnude filla fina tawaji adaji holloyta sukaɓe ummatore mballe far filla wurnude fina tawaji no amma no wodi yilaru gaɗe toni del gallure ñamede ƴeweyde golleji ɗi gomnanti heɓi wadde
to endan gaydu konɗan ni hono dental janginoɓe leydi ton en dan gaya ɗum won région mo Dosso ɓe gaɗi kamɓe ko nan murtere ko balɗe tati noga e jeego noga e jeɗɗi noga e jeetati lewru octobre ko ƴaɓɓi ɗum endan almini Jean Alkasum goto e maɓɓe nani ko haalani hono farjo fadel Alou e dow fi ɗum e saabi ɓe gaɗi murtereji ɗi
no revendication
kulle de min ƴamti dow mum kawono hoƴugol golle gomnanti janginoɓe liigotoɓe ko hana tewtere waɗa lemu janginɓe duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyyi warde ujunaji ɗiɗi e nogayi no woodi janginoɓe liigotoɓe hewɓe hande latiɓe gaɗi duuɓi lasoji ɗiɗi no woodi fa hande hunde ko ɓuuri suulude nimɓe kam woni ceede tokkuɓe gaɗol tewtere baccalauria ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi yaade duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi ko yoɓɓi daka ɗuɗal mum du fo hana yoɓede to Niger poste ɗon hiɓe tilsine minen du ɗum welamin fey seeɗa janguino liigotoɗo hanana yoɓe le wakkati mo woduɓe golle gomnanti gon no joɓe ɗum deni gomnanti yoppi ɗum fuu min tokkititto murtere amin gam wi'a kena yiitugol hakke wona durwo noon no tetete
noonni ƴuuɗe hanke nde enna himɓe leydi France ko heewi fuu wattama e dammagol Allah e fawar joni coronavirus ko laati en ton no ɗuuɗal e leydi ndi enna ɗum du konna faya goho lewru décembre noonni ɗum wonno ko horjo leydi France Emmanuel Macron haali ɗum du konna woni ko hokki lawol waɗe joni du konna ko waddi ɗu ni woni ɓe mbi ñaw ngun ɗon no ɗuuɗal e leydi France kam wonno coronavirus noonni waɗi joni ko watto hono himɓe ko watto keɓiɗo capanɗe joyon ko mayile ñalawma goto wakkati du fuu ɓe kalan haala wonɓe nagga ñaw ngu enna ɓi leydi Niger goto mbita Abdoul Azizi Amadou Djibo laati to wonno no jooɗi wuroyetego Tour France to enna no janga nani ko o yi e dow fi o saabu o wi kamɓe koye mabɓe no woodi koɓe kanta ɓe cireke Habibou Garba kañum haalni o haalni ɗum dow téléphone
ça va pas être facile parce que
do mana hunde ko woyete non yaade yeso gamin min tawa kena der jangirde université to cuude de mauna sanne gada majjum du be jaban gam rab ngunno don duuda mi yaha lumtaade so doyde dineji am li ordi e nyamdu konde fami wodi hunde du ko tiide non wadde ngurdam fere mum lewru mu buru kadem miden tawa le wakkati powtiri kando hantude hande la sara o lawo lamu ko jango goldo fuddetaana altina garo amma ko ni be deggo to burto jodo nokko goto hoyoyta be biyana min gada golleji ko ni be duuda lemu sanne dito fu acce tilay min jodo wuro eregade
he banna no gonda ko ni habaruji on
subhanallahi bannira warjo da halana
alhamdulillah tunde me don kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halama do majjum
wai in ko hebi himbe bangerde enno
kenyi mi coy lumo de lore faba faba don nammi rebi didigo ibe kira goto on ma don batana higo makko bi ko dabbo lotorojo i don dagge dal lenyol e himbe kureere
inna lillahi hunne o wela banun nanul
hannana nami da hirda mabbe inra on yi iko golle loktorobe mo alta kanjum wadi himbe kureere ilenyol ibe doggamu illa wurtaki nyogungu covid-19
handa himbe nanga hulugo loktorobe
kula nyogungu covid-19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magata be fu
nonnon bandirawo sede en kawndiri ko e meden en tokki laabi joqinaadi kisinaydi himbe e manyawgun en den tan non ketten kisin imma mago
inara yenya fu no tawemo imma waya manyamata mayahata golle
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
non wantere yotere men pinna hande en kala hala coronavirus ko e wari e leydi Niger hawrtere mawnde de sukaabe ummatore jangube loktora ko waddi ballaga mudum e do filla sawrugol himbe hojgol teddene mudum en dum wonno ko faawal jombe teddo docteur Jibo Saya Pharma Adamu halonto en noy wonde be gardi dum dum won ko be gadi ele wakati hono garangal ngudo nyaw
en tant que médecin
hedde ami mine loktorobe mawbe be illa fuddode nyawgu miden andi ko juutine be ngur yottoto le Niger ninam dum wadi ko min kawri yidoyde horebe ardibe hawzibe hollude be aadi momin koji der durwidol e nyaw coronavirus ngu sukabe ummatore loktorobe no be hemre e chapande njoyono be nildama dum der saru siji den fu misali to hopital de reference sami stade general seni kunche e village chino an kayni der no kuje to wondube nyaw corona virus be njara fu leydi Niger no tawande leyde tati arande latibe durwo nyaw corona virus on wodi sane ko sabi don du woni Allah e adi momin koji der durwida da majjon on wakati no gon wondube nyaw corona virus en wuroji mu en padda fedde sukabe ummatore loktorobe be kojani be teddengi be nimbe tamen jeddo ko wondi e nyaw corona virus on
infecté par la covid
ballaka gondo onon daka be goni ibe joba on non na onon ni gatti ko e mon gam pabo do himbe
vraiment c'était un truc volontaire
mine ni goni no gada dum e muyaade amin ciagal majju non ballobe gon no dimin e wi min balli tan on kam woni INFPA amma ko kadu don pamano ni woni sukabe ummatore loktorobe be gonana be gollana dole sarusi kawji do ko janol teddengi nyaw mo professeur Eric Ardovesi hawji fedde dem der sarusi ji di to du min golli ditana na e horebe mu'en
avec les responsables
docteur sadar magi di gondo onon gi'a do fi golleji mon di
c'est une maladie à laquelle la les
nyaw nungo nimbe gondi nay min kebi hawrude e nyawbe yennube mi bi ko nyawgun wona gonga nyaw non ko low alama no wodi wondube alama nyawgun latibe no babi rabude nimbe be gala bawde gom de le dum fu min kulay gamida andi hunde non ko tilsi am min sukabe ummatore loktorobe e wadden dum fay ko wallobe acciti hokkude min ciede min gadi lebbi didi komide ngolla gammi muyi walludeta
du volontariat sans aucun frein
et de doon ko habruñe fulul tili hande sembi assalamu alaykum mbalento jangwal
kirozein faya dolbel
mayne sorowa warde bernin gawo
kettine studio kalangu do radio modo
studio kalangu yadu leydi Niger